naitwa
Sembo.
Na kancho mizi baby. Yeah. Punguza pressure mana time wewezi kurewind. Squeeze watu wazi mwili wanauza brand. Ukinihitaji wendo tanifine. Mina wazamani ukinikela siwezi kukumani. Nyumbani wazazo wanawaza mi bado mtoto. Huko kichwani mina waza nipate watoto. Mama nataka pay, demo nataka pay. Nitafanyeje mimi mwenyewe nasaka pay. Kile nachowaza kitokea kitokei. Ndoto zimekufa kwa kuwaza kina momo fei. Na kama una mchongo donko, kama una pesa kwa pisi don't fall. Tekisa tekisa don't worry. Pesa inaongea kwa heshima, don't say so. Mshakula papa, utamutamu mpaka umekata. Unachokitaka, utakipata, ukileta utata. Leta mikanka, inshapiga sakata kanka. Mwendo ni panta, kamata hizo sakata kanka. Maisha ndo yanatisha, shida zinabisha. Cheza na vingine, sio kucheza na maisha. Ukimaliza nanzisha, njia ngumu kupita. Ndoto tulizo kwa nazo zimesha katisha. Njia ngumu wanazigeuza kuwa nafua. Kitaka kunishika mikono na wapa miguu. Mini misha fanya vyote likuwa brother du. Nilichoambulia ni gono tu kwa ma sister du. Kichwa na bang vanitetema. Nipe nkupe tena mdomo mekauka suwezi kusema. Nipo na chechema meno mekaza suwezi kunena. Mindo chanda chema pumzi mekata suwezi kuhema. Wait, one more time. Wacha nisake mapene na mdomo wacha niseme. Kama utani maisha yanapigisha shoti za umeme. Staki meme za kunikubali na kisha uninene. Giza nene ngoma nene pom 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 pom. Chupa mezani gong 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 gong. Mambo dharani bom 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 bom. Leta mjani dom 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 dom. Kama utani Sembo.
It ain't alpha to silver, baby. Oh, God. Look, I listen. Yeah, need my time. Pengine nahitaji kuhesabu pesa. Look at my chains on me. It's chaining to nigga. I wanna drive bands on me. And niggas, please, I'm stuck in a cool fool. Where was I? The ELOC taking me. They'll do it to you. Please. Bado tunengiza cash. Bado kuma cheese wana uzu stash. Yeah boy, it's all about the money. Mano pesa ndi nonge, yeah what's up honey. Kwani kitu gani? Ukitoa pesa unapewa punani. Tuongee vitu vina make sense. Mwanamke na mwanaume hawawezi kwa mabesti. Lazima kuna kitu ataka testi. Chukua hiyo kodi weke kwa chesti. Na game ya squeeze imebadilika. So tu talent na uchizi unahitajika. So usishangae kone mede na katika. Saini mbaya mpaka umeme umekatika.
Shit, ey man.
Shit,
what's going on here?
Look, hey, kila biti mina ibaka baka. Kwenye usina waka waka. They call me Mr. Blaka Blaka. Aunze Junge. My name is Wano Nata Nata. Ndo mimi na wataka taka. Na siku wa yonja wa sambanda mze Dungi. We outta here, baby. Rascal Sembo. Na country wheezy ndana mjengo.
Crash.
I'm going home right now. We done did it, baby.